do some chezo mwanangu. Watu kibao. Mabibi na mabwana.
Yeah.
Karibuni sana katika sherehe yetu ya leo.
Oya vipi?
Leo tunasherekea harusi kubwa ya kihistoria kati ya wanaharakati wa Vinega waliopata nafasi ya kufunga ndoa na Runge. Wote karibuni sana. Sherehe ni kubwa ya kihistoria.
Sikusikii vizuri
niko kwa mwanangu. Hakuna kadi.
Nipigie baadaye niko
kwa mwanangu. Vyakula na vinywaji ni bure.
Cheki baadaye au sio? Haina noma.
Mistari mnapata bure.
Oya.
Maji makubwa
kwa CD za antivirus bure.
CD bure mwanangu.
Wote mnalipwa.
Mchezo mwanangu.
Historia fupi ya harusi hawa.
Oya,
John Vinega ni wanaharakati.
Hamna kadi.
Waliojitoa kwa ajili ya taifa lao na kukomboa muziki
kuna DJ Fake
hapa Bongo.
Basi ni pale sivyo.
Bibi harusi yule
ndio yule.
Ana historia nzuri na inayopendeza. Amezoea kuwaburuza wasanii wa Bongo. Mwizi Bongo. Anatumia nafasi anayopata kujilimbikizia mali na kuwa mziki wa Bongo.
Kumbuka yule demu gani yule
baba. Karibuni sana mabibi na mabwana.
Yule demu chichichi.
Habari zenu bwana.
So mchezo mwanangu. Yule noma, noma kwanza.
Haina majotro.
Daraba za jenzi.
Walikwa wa kike watakaa kushoto. Na wa upande wa mume watakaa kulia. Habari zenu bwana kwenye 1212 yeah. DJ Mwiz, DJ Fake. Yeah, alright kabisa wasikilizaji wote, naitwa Mchabutu.
Aina machoko.
Aina machoko. DJ Mwiz. DJ Mwiz. Yes.
Got the gun and then the screw. Another year has come and passed. Man, I drop like morning dew. Uncle Warwick sick and gone. When him couldn't catch a flu. Big a tea you want me done. Respect long and overdue. When nothing ever did a go on. You still have on something new. Our friendship ever lasts. All when one minus from few. Yes, we surely had a blast. We're like family, me and you. I know every part you cross. Lead to somebody we're true. Of the many that I call, only chosen is a few. Of the real friends that serve you long. Your memories might fade. Your real friends will serve you long. Sunshine or rain.